Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 41 habuze gato ukanyemeza. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 13 kugeza kwa 27 n'igice cya 26. Paulo yari yarajuririye Kayizari kandi Festo nta kindi yagombaga gukora uretse kumwohereza i Roma. Ariko hashize igihe kugira ngo habone ku bwato bukwiye kumujyana, kandi kubera ko hari izindi mbohe zagombaga koherezanywa na Paulo, kubanza kwiga ku bibazo byazo nako kwatumye habaho gutinda. Ibi byahesheje Paulo amahirwe yo kuvuga impamvu zo kwizera kwe imbere y'abantu bakomeye b'i Kayizariya n'imbere y'umwami Agiripa wa kabiri, ari we mwami wa nyuma mu muryango wa Herode. Hashize iminsi, umwami Agiripa na Berenike bajya i Kayizariya baramutsa Festo. Bamazeyo iminsi myinshi, Festo atekerereza umwami bya Paulo. Ati hariho umuntu Feliki yasize ari imbohe. Ubwo nari i Yerusalemu, abatambyi bakuru n'abakuru b'Abayuda bandegeye ibye bashaka ko muciraho iteka. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Yavuze icyatumye Paulo ajuririra Kayizariya, avuga ku rubanza Paulo yaraherutse kuburanira imbere ye, ndetse n'uko Abayahudi nta kintu bashinje Paulo mu byo yakekaga ko bari bumurege uretse impaka zo mu idini yabo n'iz'umuntu witwa Yesu wapfuye, uwo Paulo yavugaga ko ari muzima. Igihe Festo yavugaga igitekerezo cya Paulo, Agiripa yagize amatsiko aravuga ati, "Nanjye ubwanjye ndashaka kumva uwo muntu." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 22 bihuye n'icyifuzo cye. Ku munsi wakurikiyeho hateganyijwe inama. Bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana icyubahiro cyinshi, binjirana mu rukiko n'abatwara ingabo n'abakomeye bo muri uwo mudugudu. Festo ategeka ko bazana Paulo. Mu rwego rwo kwakira abashyitsi be, Festo yashatse gukoresha uwo mwanya ngo yerekane icyubahiro cye. Ibishura bihenze by'umutegeka mukuru n'abashyitsi be, inkota z'abasirikare ndetse n'intwaro zirabagirana z'abasirikare babo bakuru, byakwije umucyo aho hantu. Paulo wari ucyambaye iminyururu mu maboko yahagaze imbere y'imbaga yari iteraniye aho. Mbega itandukaniro ryagaragaye aha hantu! Agiripa na Berenike bari bafite ubushobozi kandi bari ku butegetsi, bityo kubw'iyi impamvu abantu barabakundaga. Nyamara nta biranga imico Imana ikunda bari bafite. Bicaga amategeko yayo, bari banduye mu mitima no mu mibereho yabo. Imikorere yabo yangwaga urunuka n'ijuru. Paulo wari imfungwa ageze mu zabukuru, yari azirikishijwe umunyururu ku musirikare wamurindaga. Nta kintu cyagaragaraga mu maso he cyari gutuma abantu bamwubaha. Nyamara ijuru ryose ryari ryitaye kuri uyu muntu wagaragaraga ko nta nshuti agira cyangwa ubutunzi cyangwa umwanya w'icyubahiro, ndetse akaba yarafungiwe kwizera umwana w'Imana kwe. Abamarayika bari bamuri iruhande. Iyo ubwiza bw'umwe muri izo ntumwa zirabagirana umurika, ukurabagirana n'ubwibone bya cyami byari kuzima. Umwami n'ibyegera bye bari kwikubita hasi nk'uko byagendekeye abarinzi b'Abanyaroma bari ku mva ya Kristo. Festo ubwe yeretse Paulo bari bateraniye aho muri aya magambo: "Mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano, murareba uyu w'Abayuda bose bansabiraga i Yerusalemu nino basakuza ngo nta gikwiriye kubaho. Ariko menya yuko atakoze igikwiriye kumwicisha, kandi nawe ubwe ajuririye kuri Augusto, ngambirira kumumwoherereza. None mbuze ijambo rigaragara ryo kwandikira umwami wanjye. Nicyo gitumye muzana imbere yanyu, kandi cyane cyane imbere yawe mwami Agiripa, kugira ngo nitumara kumubaza mbone icyo nandika, kuko ngira ngo n'icy'ubwenge buke kohereza imbohe sinsobanura ibyirezwe." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 24 kugeza kwa 27. Umwami Agiripa yahereye ubwo aha Paulo uburenganzira bwo kwisobanura. Intumwa Paulo ntiyigeze ahungabanywa n'ibyari bimuzengurutse cyangwa abategetsi bakuru bamwumvaga, kuko yari azi uburyo ubutunzi bw'isi n'icyubahiro cyayo ari iby'agaciro gake. Ubwiza burabagirana bw'iby'isi n'ubushobozi bwayo ntibyashoboraga gucogoza na gato ubutwari bwe cyangwa ngo bituma adashobora kwikomeza. Yaravuze ati, "Ibyo narezwe n'Abayuda byose, mwami Agiripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu Bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 2 n'uwa 3. Paulo yabatekerereje uburyo yahindutse akava mu kwinangira maze akizera Yesu Kristo w'i Nazareti nk'umucunguzi w'isi. Yabarondoreye iby'iyerekwa yahawe n'Imana ryabanje kumutera ubwoba bitavugwa, ariko nyuma rikamubera isoko y'ihumure ritagereranywa. Ryari iyerekwa ry'ubwiza bw'ijuru, aho yabonye wa wundi yasuzuguraga kandi yangaga, ndetse akaba yarashakaga kurimbura abayoboke be. Kuva icyo gihe Paulo yari yarahindutse umuntu mushya, umwizera nyakuri wa Yesu, abitewe n'imbabazi zihindura. Imbere ya Agiripa, Paulo yavuze mu magambo yumvikana kandi avugana imbaraga yerekana ingingo zikomeye zaranze imibereho ya Kristo ku isi. yahamije ko Mesiya wavuzwe n'ubuhanuzi yari yaragaragariye muri Yesu w'i Nazareti. Yerekanye ukuntu ibyanditswe byo mu isezerano rya kera byari byaravuze ko Mesiya yagombaga kugaragara nk'umuntu mu bantu, ndetse n'uburyo imibereho ya Yesu yari yarasohoreyemo ibyari byaravuzwe na Mose n'abahanuzi byose. Kubw'umugambi wo gucungura isi yacumuye, umwana w'Imana yari yarihanganiye umusaraba, ntiyita ku gukozwa isoni, kandi yari yarazamuwe mu ijuru anesheje urupfu n'imva. Pawulo yarababajije ati, kuki byashidikanywaho ko Kristo yaba yarazutse mu bapfuye? Igihe kimwe niko byari byaragaragariye Pawulo, ariko byashobokaga bite kutizera ibyo ubwe yiboneye kandi yiyumviye? Ku irembo ry'i Damasiko yari yariboneye Kristo wabambwe kandi wazutse, wa wundi wagendaga mu mihanda y'i Yerusalemu agapfira i Karuvari, akamena imbaraga z'urupfu kandi akazamuka mu ijuru. Nk'uko byari byaragendekeye Kefa, Yakobo, Yohana cyangwa abandi bo mu bigishwa, Pawulo yari yarabonye Kristo kandi yari yaravuganye nawe. Ijwi ryari ryaramutegetse kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umukiza wazutse. None se yashoboraga ate kutumvira? I Damasiko, i Yerusalemu, i Yudaya hose n'intara za kure yari yarahatanze ubuhamya bwa Yesu wabambwe, akereka abantu bo mu nzego zose ko bagomba kwihana no guhindukirira Imana kandi bagakora imirimo ikwiriye abihani. Intumwa Pawulo yaravuze ati, nicyo cyatumye Abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa kandi ko ari uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 21 kugeza kwa 23. Abantu bose bari aho bateze amatwi ibyamubayeho bitangaje bumiwe. Intumwa Pawulo yatindaga ku ngingo yakundaga cyane. Nta muntu n'umwe wamwumvise washoboraga gushidikanya ukuri yavugaga. Ariko igihe yavugaga ashize amanga bemeza, Festo yaramurogoye. Aramubwira ati, urasaze. Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Pawulo yarasubije ati, sinsaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda. Ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri ibyo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 24 kugeza kwa 26. Pawulo yahindukiriye Agiripa aramubwira ati, mbese mwami Agiripa, wemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 27. Umwami Agiripa yakozwe ku mutima, amara umwanya muto yiyumvira atitaye ku bari bamukikije n'icyubahiro yari afite. Yatekerezaga gusa ku kuri yari yumvise, yitegereza imbohe yicishije bugufi imbere ye nk'intumwa y'Imana, maze asubiza atabitekereje ati, ubuze gato kanyemeza kuba umukristo. Byakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 28. Intumwa Pawulo yaravuze ati, ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye. Maze azamura amaboko ye yaraboshye n'iminyururu, yongeraho ati, keretse iyi minyururu. Byakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 29. Ukurikije ubutabera, Festo Agiripa na Berenike bashoboraga kuba aribo bambaye iminyururu yari iboshye intumwa Pawulo. Bose bahamwaga n'ibyaha bikomeye. Uwo munsi izo nkozi z'ibibi zari zumvise ukurarikirwa kwakira agakiza kabonerwa mu izina rya Yesu. Nibura umwe muri bo yari hafi kwemera ubuntu n'imbabazi ahawe. Ariko Agiripa yirengagije ubwo buntu, yanga kwemera umusaraba w'umucunguzi wabambwe. Amatsiko umwami yari afite yarashize, maze ahaguruka mu ntebe ye avuga ko ibyo babazaga Pawulo birangiye. Ubwo abantu bari bateraniye aho batandukanaga, bagiye bavugana bati, ntacyo uyu munsi yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 31. Nubwo Agiripa yari umuyahudi, ntiyari afite ishyaka ridafite ishingiro ndetse n'imyumvire yuzuye ubuhumyi by'abafarisayo. Agiripa yabwiye Festo ati, uyu muntu abarekuwe iyaba atarajuririye kuri Kayizari. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 32. Nyamara urubanza rwari rwarajuririwe muri urwo rukiko rw'ikirenga, bityo icyo gihe rwari rurenze ubushobozi bwa Festo na Agiripa.